ZambianMusicLab.com.
Nene boy kwe misa smoke why? It's a sugar molly so tight. It's a boy King Emaye. Remix remix fraction. King Simon a computer chain a player a put type by ye. Fire. Ouvre po.
Loxi. Nani zira basi wedi po enda kukoleji. Nanga ni ndani wamene anakwanisa kukomolola pini ya. Usana mizire wanzako, yenze ni plani yako. Yonisi ya baby, mine nivutika ye. Waisuna kambe baby, paja pa festi kutingale na idea.
Unaenda kupunzi la kazi yo. Unaenda kunipanyi la mwajima. Pama lavo yipi mwandi ungaleke nukati. Boyezi ya kulisa pe unaenda poti. Olo kutuma kofoni kutunacha mwoni. Mutima unapanya unausi ya mumushu. Lenyu go to embrace me ya ofana another person. Nine simu kati kutu unichaye simu repress me. Mutima unapanya unangene wanampepo. Olo kuvala kujuzi kaleza sini mafunda. Sanga password nine fakandani ya nachosa. Kumutima ningolila unasia chesilonda. Nesoona mongache uzelete cheka suwa kasi iyo. Unaenda chakulete che mutima. Unanisi ya chepa reni ningolila lila. Fama labu yipi mwandi unga ende chese.
Baby unanisi la basi wedi poenda kukoleji ya. Nanga nindani wamene anakwanisa kukomolola pini ya. Usana mizire wanzako, yenze ni plani yako. Yonisi ya baby, mine nivutika ye. Waisuna kambe baby. Paja pa festi kutingale na idea.
Tuzanizia.
Tingale na idea. Na idea. Tingale na idea.
Tuzanizia.
Tingale na idea.
It's a boy King Emaye.
Tingale na idea.
Tuzanizia.
Ati pia unanchita ngati shuga muliti ina sini za kakonda. After temwa enda temwa yamba na kuponta. Sembe muma pasa koni mcheta ziba chepo chite paku ikacha bewina. Apa ninako mate kulipecha bewina. Tumate katak koni blacklist. Komandi wendishi baby wenze chepaliste. After patitika kona ngati wakas wanzi bali same. Komandi wa baby unachita cheve same. After the same things me I want to do. Ina njire mkuru I know what I do. Bantu pamusha ni maona suma pafuna. Kumutima kwa makwenze kunifuna. Kuni promise but esti za kasiana. Kwa manina tapo fuwanzite iwe iwe
se. Waisuna kambe baby. Paja pa festi kutingale na idea.
ZambianMusicLab.com.